zigina koze sokubanga mpita mungu mirimu jange ntigo funyo uzibu mungi ngole mese watebo itababo ntiburi guo sembeza kuma na buri guo yambaka kusasura buri hey. Abantu bazibu kale tula tuwaye
Subodoto kusaksidinga mubula muwo mukunyigiri